sounds. The winter private school.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance coolive habitamo. Gotta keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge. Gotta keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Isati malanga na kochape, we don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya tela kuchele manzima. Valungu na vokansi ya tisivali eligible. So opponent ya paka ni invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badu wa mwana wea kamba. Kansi ya ntimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Fama lavu visankale by force. No wanda vami komelani bondi 2 years. Iva mario bapaka pazedi 2 lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive abitamo. Gotta keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Iseti malanga na kochape, we don't judge.
We don't judge, tupasa checker update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya mahafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope joni simu na murisi vinga munche. Mumuuze bario yake yenze che munche. Vindoba jawanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila wose vanayambo yopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapalastiri. Taribu gacho sasingo. Imagine ina manje mampia kali single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Muliea ya madezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na tiankuku. Vesi vana zonke ya tiba na mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alienze kulive abitamo. Gotta keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Iseti malanga na kochape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge.
Everyone can produce.
And
not like DJs.
Don't Kuli maskeleton manyumba pamanji. Nae rafiki datafono twininga na muzo. Mr. Saga, let's go!
Sounds. The winter private school.